you get joy. Vile uko moyoni baby, I wish you get navyokupenda. I wish you get joy. Vile sioni sisiki, I wish you get joy. Oh my love, wendo pepo yangu, doki dani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu, nipo radhi mimi nizikwe nawe. Na wendo msiri wangu, tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu, tungebaki wawili mimi nawe. Nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi hidete, sogea karibu tutete. Wendo chanda mipete ya oh jamani, yako mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyochezesha makirikiri na baki oh jamani. Na wendo msiri wangu, tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu, tungebaki wawili mimi nawe.
Jambani.